idea. Life of music. Life. King of Crane, King of Donnie Yard. Yo, get up on the Brian Pinda DMP. Mi ordinary dana game ones is a BDP. Mem kari japo haita wa fagili. Isi akali ngumi kari kama na BC. Yo, kino kwenye na irusha mpaka bus. Sambaza brother kama pusha na uza nyas. Hemi stali na warusha di maras. Warojiu na wangusha bila was. Niko juu fake MC wana kula kona. Wana wako full kizingua wana leta noma. Kambali, kubali, tusushari. Kwa siya kari ndana game tunasaka mali. Utukubali, usi tukubali. Ndana game otoki head tutafika mbali.
Life of music. Life of music. No. Life of music. Life of music. Really can't refuse it. Babylon, this is life of music.
Ile kikamanda, kimistari ni soja. Japo sina magwanda kwa izi rhyme wana ngoja. Hater wana sanda, fake MC ya wana hoja. Kama ngazi na wapanda. Sija famia, sija kulupuka. Wala sija pania, sija furumuka. Bali nimeweka nia, nisija nikambuka. Wanao nibania, ipo siku atanjuta. Kimistari kama maji na votililika. Ina chena zugayo na force kufamika. Hawana vipajo na taka kukubali. Kamekuwa kama ufamaji wanahangaika. Baba ika na washinja kama kwio wana papa tika. Hii goma ni tishio siyo ya kukatika. Siyo ya kukatika.
Life of music. Life of music. No. Life of music. Babylon, this is life of music. Like me speaking in tongues. Show you your show, wash it up and advance. Check. Tunawajaza shazi. Wana mwagaradhi. When they streaming, ipia bugaidi. Mtoto wa mama chidi na madibaki. Tommy G blinging. With too much singing. Yo, this is life of a music, not a competition. Every day we dedicate like we in a mission. Big up one of them, what a one of a babisha. Sometimes in a bid to kuwa kalisha. Down if you ain't real. Wakey nigga, come on, how me feel. Zaku wanna look at you, but don't me chill. Feel like he's a business, now yeah. Sign yeah. Deal.
Top shit, me mwana sefagili. Mno pain the blah blah, mtakoma launi. Kumeshindwa kushindana mna baki blah blah. Cheki, nyota inangando mnaanza blah blah. Mini king kwenye stage, pia na B kwa mtaga. ID na wala lua, na wacha nguo. Achana na masnitch, wana usema so ya jua. Ziku na lipa laundi hii mtanu nu.
Life of music. Life of music. No. Life of music. Life of music. Really can't refuse it. Babylon, this is life of music.